mwebalize ddala katonda kitafaali waggulu weggulu lyonna yogerwako mu befeso nya mukaaga nti katonda omu kitaye wa bonna ali waggulu wa byonna akola mu byonna era ayita mu byonna yongere omwebaze omugabe mukama katonda weebale okunnonda mu nnaku zino ez'oluvannyuma weebale okunjawula mu nnaku ez'oluvannyuma weebale okunnondera ensonga ayi kabaka wabakabaka mugulumize ng'omulengerera wala nnyo waggulu w'eggulu lyonna naye nga naawe akulaba kubanga bayibuli yegamu yobu essula 28:24 nti alaba mu ggulu lyonna ne mu nsi zonna kitegeeza newankubadde ali waggulu w'eggulu lyonna asigadde akulaba alaba mu ggulu lyonna okwitana mu ggulu eryokusatu mu kitundu ekya waggulu eggulu eryokubiri mu kitundu ekya waggulu omuli ebiramu ebina eggulu erisooka mu kitundu ekya waggulu mu kibuga kya katonda yerusalemu eky'omu ggulu n'alengera mu ggulu eryokuna mu kutondebwa eggulu erasembayo okutondebwa lyolengera erya bbulu mu bwengulu eri wala n'ayisaamu amaaso n'alaba emmunyeenye zonna nga bwe ziri engulumivu n'ayisaamu amaaso n'alaba abaana b'abantu era n'atulabira ddala kubanga kyawandiikibwa ku ye mu Yeremiya essula 23:24 tiwaliwo ekiyinza okumwekweka tajjula ggulu n'ansi teri kiyinza kumwekweka era mu Isaaya agamba nti bw'apimaapima abali mu nsi n'ebizinga byonna wamubiringa birerya mu kuzitowa kubanga ensi agitadde mu bbanga ate nga yeetooloola ogulumize nnyo omugambe ayi kitaffe oli mukulu era osaanidde amatendo era nzikiriza nga n'olunaku lwaleero ondaba oli wamu nange ne leero osinzira mu nnamulondo yo waggulu w'eggulu lyonna kubanga nzikiriza nti Matayo essula ey'18:19 2:3-4 ku kigambo ku nsi kitaffe onaakikola okikola kubanga w'oli osaanidde ekitiibwa n'ettendo tukwebaza olw'abaweereza abavudde waggulu okwongera okutuluŋŋamya weebale katonda kitaffe weebale katonda kitaffe weebale olwa dipaatimenti eyo esooka dipaatimenti ey'ebirabo n'okuyitibwa eby'omubiri ziyite talentsi weebale mukama mu gavumenti yo mu gavumenti z'abaana b'abantu ng'oyongera okuluŋŋamya era ng'oyongera okuzza obujja ebyokusoma wano ku nsi ayi kabaka wa bakabaka tukwebaza kitaffe tukwebaza katonda kigambo weebaze katonda kigambo mu Yokaana 1:1 lubereberye waaliwo kigambo kigambo n'aba wali katonda kigambo nga katonda mwebaze katonda kigambo omugambe enzikiriza mu Yokaana 1:14 bwe kigambo wayambala omubiri n'olabisibwa gye tuli ne tukulabanga omwana eyazaalibwa omu kitaffe ng'ojjudde ekisa n'amazima weewaawo tukwebaza nti newankubadde wali ufuuka omwana tewaggibwako bwa katonda bwo Ebulaniya essula ery'esooka olw'omunaana n'okukkirira agamba eri omwana nti entebe yo ayi katonda yalubeerera entebe yo ayi katonda kigambo gwe katonda omwana Yesu Kristo kigambo kya katonda yalubeerera entebe yo era otudde mu ggulu eryokusatu nga bwe kiri mu Bakolinso ekyokubiri essula ya 12 olusooka paka olw'okuna mwebaze omugambe weebale Yesu nti osinzidde mu ggulu eryokusatu n'ofuka eggulu lyonna n'ensi zonna osinzidde eyo n'otuukiriza Matayo essula ya 28 18:18 paka olw'20 ng'ogamba nti mpeeredde obuyinza mu ggulu ne ku nsi weewaawo obuyinza bwo tubulaba ofuka okuva mu ggulu eryokusatu mu kitundu ekya waggulu mu lusuku lwa katonda era ofuka mu ggulu eryokubiri kitundu ekya waggulu omuli ebiramu ebina n'ensozi ez'ebivuga eby'enjawulo n'amaloboozi n'amatendo bwe gasibuka ayi kabaka wa kabaka eggulu ly'amatendo n'okusinza era ovuga mu ggulu lyonna erisooka mu kitundu ekya waggulu omuli ekibuga kya Katonda Yerusalemu eky'omu ggulu ekkuŋŋaaniro eddene ery'abamalayika enkumi n'enkumi bonna obafuga weewaawo n'abatukuvu abaatusooka bali eyo era ofuga ggulu lye tulengera erya ggulu eggulu ery'okuna mu kutondebwa ekitundu ekya wansi n'ofuga mu bwakabaka bw'emmunyeenye enjuba n'omwezi weebale yesu ofuga paka mu nsi eno mwe tuli kubanga obuyinza obulina era wabuweebwa okufuga mu ggulu n'ekunsi era watutumufulamanga gonna abayigirizwa nga mu Matayo essula 219 era tubabatize bayingire mu linnya lya kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu olwabiri ogamba mubayigirize ne byonna bye nabalagira kubanga ndi wamu nammwe otuuka enkomerero weebale weebale okusigala ng'otulabikira owange weebaze katonda kigambo omugambe nkwebaza kigambo kya katonda katonda kigambo katonda omwana yesu kristo gwafuge eggulu n'ensi nkwebaza olw'abaweereza bavudde waggulu nkwebaza olw'abaweereza ate abaddako nkwebaza nti oli wamu naffe weebale 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 osigadde otulabikira mu nnaku zino ez'oluvannyuma osigadde oli muyigiriza gye tuli naffe tuli bayigirizwabo ayi yesu gwe kabona asinga obukulu owookuleva ey'okubiri atuyigiriza ayogerako mbebulaniya essula ey'okuna olw'ekkumi n'ennya pa 16 weewaawo kabona w'eggulu n'ensi tukwebaza weebale yesu weebale n'olw'okubeerawo mu masekati gaffe owange saamu ekitiibwa okubeerawo okwe saamu ekitiibwa okubeerawo okwe musseemu ekitiibwa musseemu amatendo mwebaze mwebaze oyo akuleese mwebaze mwebaze oyo mwebaze oyo obulamu bwo mwebaze oyo muzabibu ogw'amazima mwebaze nga gw'oli ttabi mwebalize eddala mwebalize eddala n'akaluulu mukubire akaluulu mukubire akaluulu mwebaze ng'oyaayaana mwebaze ng'omuwuubira mwebaze ng'omuzinira mugambe weebale yesu tondese mu nnaku ez'oluvannyuma abantu bangi babuze bamaliddwawo Sodomu ne Gomora bamaliddwawo ebisiyaga bamaliddwawo ayi mukama lezibiyanizimu bamaliddwawo okwegatta n'ensolo bamaliddwawo obwenzi n'obugwagwa bamaliddwawo okuwasa ebitonde bamaliddwawo ayi mukama okuwasa ebyakolebwa era bangi basaanyewo mu busamize basaanyewo mu madiini agatayigiriza basaanyewo mu nzikiriza ez'obulimba basaanyewo eri obulokozi obw'obulimba naye nze yesu ondeetedde obulokozi obw'amazima ondeetedde obulokozi bwewaba bannabbi bwewaba abatume ne babutambuliramu gwe musingi kwansimbye ogw'abatume ne bannabbi nkwebaza weebale n'olw'omubeezi omwoyo w'amazima gwe watulekera ntabanga bamulekwa kubanga wayogeremu Yokaana 14 olunya olw'ekkumi n'ettaano akumi na musanvu tolitulekanga bamulekwa naye olitumira omubeezi omwoyo w'amazima ensi gwetayinza kukkiriza kubanga temulaba kubanga temumanyi naye nze omummanyisiza era ne mmulaba era ne mmanyi obujjuvu vuwe nga gyemyeyo omusanvu era mmulabye ayi mukama era mmutegeera era yakkedda gwabatuma essula yakubiri olusooka pakulwokutaano mu nnimi ez'omuliro weebala omwoyo omutukuvu weebaza omwoyo omutukuvu omugambe weebala ekumpanirira zakariya nnyo mukaaga agamba sirwamaanyi sirwabuyinza naye lwa mwoyo omutukuvu weebala omwoyo omutukuvu okumpanirira olwanye entalo nnyingi olwanidde entalo wenandiremereddwa obaddewo kumpa amaanyi kubanga bikwatume 8 agamba nti omwoyo omutukuvu bw'alijja alibawo amaanyi genda mu maaso weebaze genda mu maaso weebaze omwoyo omutukuvu genda mu maaso weebaze omwoyo omutukuvu mwebaze 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 mugambe weebala okujja ompa amaanyi biko batume 8 agamba omwoyo bw'alijja alituwa amaanyi naffe tulibeera bajulirwabe mu yerusalemu mu buyudaaya n'okutuuka ku nkomerero zonna ez'ensi mwebaze omwoyo omutukuvu n'olw'abaweereza abavudde waggulu
noru aba wereza bagendo tuongero tuwereza mweba ze kubanga wali walio kuonye abarwade walio kuonye endwade ezo moyo na ezo mubiri endwade ze chibi endwade ezo bunafubwo mubiri walio kuziwonya ezengeri ezenja uro endwade ze bibi ebyenja uro endwade ezo mubiri ezo enja uro kansa sirimu endwade ze ezengeri ezenja uro emitwe jiruma emisuja wewao mkama wali omoyo mutukufu wali musemu ekitibo rabe bwakuonya musemu ekitibo rabe bwakugeziwaza musemu ekitibo rabe bwakuwa amagezi agali mu kigambo ovunula ebintu byonna musemu ekitibwa orabe bwakuwa okutegeera onyonyole era ogate ebintu byonna olisoninga bulungi ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri wewaawo mugulumise akuwa omwoyo w'okuteesa akuwa omwoyo w'okuluŋŋamya omwoyo w'ebiro n'ebiseera obimanye ofune okubikulirwa kwonna omwoyo w'amaanyi asigukuule buli kyataasimba muli endwadde ez'omwoyo n'ez'omubiri aziwonye omwoyo w'amaanyi amaanyi agali mu kigambo garabeko omwoyo mutukufu ng'atambula okutuukiriza ekigambo kya Katonda n'enkumi n'enkumi z'abamalayika nga zituukiriza ekigambo kya Katonda nga bazira ab'amaanyi abarabisibwa gy'oli weebaze omwoyo mutukufu omugambe weebale kubanga bwe watumibwa n'ebitondebwa mu Zaburi 13 ate era n'okuzza obujja olabise olabise otuzza obujja olabise otuzza obujja weebale 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 omwoyo omutukufu nyongera omwoyo w'okumanya ampa omusana ogw'okumanya oguli mu kigambo kya Katonda omusana ogw'okwolesebwa omusana ogw'okubikkulirwa nange mbikkulirwe bikkulirwa byonna byonna ebyama bya Katonda n'enkweza omubi sitaani byonna mbimanye njawule wakati w'ekirungi n'ekibi weebale 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 era nondewo ekirungi olw'omusana ogw'okumanya olw'omusana ogw'okwolesebwa olw'omusana ogw'okubikkulirwa nange nakola livaivo nange nakola okuddizibwa obujja n'okuzza obujja okw'ebintu byonna byonna ebyomukuune ku nsi nange nakikola mu nsi yonna bimanyibwenga bwe byali bwe birina okuba era nga biribeera emirembe n'emirembe weebale ayi mukama nze kanisa yafuunoleki nze kanisa mu uganda nze uganda yayitibwa ku lw'amawanga mukama ebyo byensabye nsobole okgenda mu mawanga era omwoyo w'amazima nkusamu ekitiibwa ompa omwoyo w'okutya mukama kyayire eddala ekibi kyayire eddala ekibi amalala n'esikuti akamwa kabambaavu era nnyambe bangi okuva mu kibi era nzikirize bangi ebigambo byo mbalese ekkuba ebbi n'ebikolwa ebibi mu livaivo eno mukama weebale kabaka w'abakabaka leka omwoyo wa mukama otuule mu nze njolesa ekiti kubeerawo kwa Katonda kitaffe njolesa okubeerawo kwa Katonda kigambo ye mwana Yesu Kristo nga buwasuubiza mu Yokaana esula 16 12 15 nti omwoyo bw'alijja alingulumiza nze kubanga alitoola ku bya kitange n'aba wammwe kubanga ebya kitange ebya kitange bye byange kale omwoyo wa kitaffe bw'atuula mu ffe tugulumiza kitaffe kwolesa okubeerawo kwe mu nsi yonna omwoyo wa mukama tuula mu ffe tuula mu ffe totukyalira bukyalizi naye tukusaba otuule mu ffe tukusaba otuule mu ffe tukusaba obeere gye tuli era obeere mu ffe nga Yokaana 14:17 nti bw'olijja olibeera gye tuli era olibeera mu ffe totukyalira bukyalizi ng'abayimbi abamu bwe baagamba nti mukama nsaba onkyalire nedda tonkyalira bukyalizi nsaba obeere mu nze nsaba obeere gye ndi nga mu kubikirwa 3:16 n'okukkirira wagamba nti oli ku mulyango okonkona oyagala nkuggulire ku mulyango gw'omutima gwange nzibulawo oyingire tuyite ffenna mbeere mu ggwe naawe ng'oli mu nze weewaawo tonkyalira bukyalizi mugambe kitaffe tonkyalira bukyalizi Yesu tonkyalira bukyalizi omwoyo omutukufu tonkyalira bukyalizi naye jangu obeere mu nze jangu obeere mu nze kituukirire ekyawandiikibwa nti oyo ali mu ffe w'amaanyi okusinga ali mu nsi bw'ona abeera mu ffe tukkiriza tukkiriza nti bw'obeera mu ffe tuli b'amaanyi okusinga abali mu nsi
yoka bakolise ekisooka satu kumina mukaga paka kumina musanvu tuli yekalu y'omwoyo omutukuvu jangobeere muffe totukyalira bukyalizi totulabikirako bulabikizi naye jangu ddala nga bwe twayimbanga edda bwewalinga okyali wamu naffe nti weewaawo ayi mukama nsaba obeere mu nze weewaawo ayi kabakabakabaka totukyalira bukyalizi weewaawo beera muffe era n'enkumi n'enkumi z'abamalayika zibeere ku sayidi yaffe enkumi n'enkumi z'abamalayika abatukuvu owange baanirize babeere ku sayidi yo owereze nabo bakuweereze owereze nabo bakubikulwa 22 olw'omusanvu paka olw'omwenda malayika gabudyeri ng'agamba yokaana tuli baweerezamu n'abo abakwata ebigambo by'omu ekitabo kino ne bannabbi weewaawo 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 bebulani yesula esooka 13 weewaawo bebulani yesula esooka 13 paka 14 agamba era bamalayika gye meyitumibwa abagenda okuweereza bagenda osikira obulokozi bagambe mujje mumpeereze nga mpeerezaamu nammwe otuukiriza ekigambo kya katonda nange mumpeereze nange mumpeereze weewaawo mugambe mukama katonda lekegire bamalayika abatukuvu babeere ku sayidi yange nga bwe baali ku sayidi ya nabbi erisa weewaawo basekabaka ekyokubiri esula ya mukaaga olw'15 17 n'abikkula amaaso ga Gahazi n'alaba bamalayika b'omuliro abeetoolodde erisa leka batwetooloole naffe tubeere bwangu zinokkirawo olinnya lya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu twala ekifo kyo twala ekifo kyo haleluya haleluya
Hallelujah.
Twebaza Katonda olw'akaseera akalungi katwongedde.
We thank God for the good time he has added us.
Ate okwongera tuyigiriza okugasa.
Again to move, teach us to profit. Yes.
Bawereza bavudde waggulu.
The ministers who have just left.
Mu department y'ebirabo n'okuyitibwa eby'omubiri.
In the department of the natural gifts and callings.
Kiyite talents.
You call them talents.
Batubuulidde awo.
They have taught us.
Okuva mu gavumenti ya Katonda mu gavumenti z'abaana b'abantu.
God is government from governments of men.
Eyekolera mu kanisa.
That which works in the church.
Ng'efaananya department za gavumenti eziri mu nsi.
It has departments like governments in the world.
Nga zino departments za bwa Katonda.
These are departments of God.
Okusobola okulungamya departments ziri eziri mu nsi.
To be able to guide departments those in the world.
Naddala mu kaseera kano.
Most in this time.
Ak'okuddizibwa obuggya.
Of the revival.
N'okuzza obuggya okw'ebintu byonna.
And restoration of all things.
Eby'omugoone ku nsi.
Of heavens and earth.
Katonda by'asuubiza edda.
That God promised before.
Wali mu Matayo sura ya 17.
In the Matthew chapter 17. Verse 10 to 11.
Tuwewao Elia bwalijja.
When Elijah will come.
Alizza obujja ebintu byonna.
He will restore all things.
Naye omwoyo omutukuvu.
But the Holy Spirit.
Yakolamu ne nabbi Elia.
Was the prophet Elijah.
Okuzza obujja ebintu byonna.
To revive and restore all things.
Mukama yamufuka ku ggwanga lya Feria Uganda.
God powered on our nation Uganda.
Era n'asimbula mu mwaka guli ogwa 2022.
In the 2022.
Hallelujah.
Hallelujah.
Oyogera okuyita mbulizi w'enjiri Benihin.
Go through the evangelist Benihin.
Nti okutambula okw'omwoyo omutukuvu okw'amaanyi mu maanyi.
The mighty move of the Holy Spirit.
Ne revival ne restoration y'ebintu byonna.
The revival restoration of all things.
Kutandikira mu Uganda omwaka 2022.
Move the nation Uganda there 2022.
Bwatuuka dda.
It already came.
Tusimbula.
And we moved.
Hallelujah.
Hallelujah.
Kale bwe twasimbula.
Now when we move.
Fengo obuweereza of knowledge of God international ministries.
We ask for knowledge of God international ministries.
Twasinganibwa twetegeka dda.
We were found already prepared.
Era nga tuli mulimu gwe gumu.
And we are in the same work.
Ne kitukola bulungi nnyo.
And it's so good to us.
Hallelujah.
Hallelujah.
So abo mu department yeyo.
So those in that department.
Yebyokusoma.
Of the education.
Yebirabo n'okuyitibwa.
Of the gifts and callings.
Byakusoma. Birabo nakuyitibwa.
Education.
Yabyakusoma.
Education.
Yabyakusoma.
Education.
Anti yekuatagana neri ya wakuru.
It works with the one above.
Babadde bafuba nnyo okulanga batulungamya.
They tried much to see the guide us.
Tulaba okusoma kwandibadde kutya.
See education, how would it have been?
Hallelujah.
Hallelujah.
Manyo omuntu twandivudde mu primary.
You know where would have moved from primary?
Primary kyandibadde ekifo.
Primary would have been a place.
Ekituukiriza. Nursery.
Nursery.
Chandi wa dechi fwe chitu ukiriza lubele bile sura ya kuna.
Have been a place for you, Genesis chapter 4.
Nebazara Kaini inga mochi.
And he begot Cain, he was a farmer.
Nebazara Abeli.
And he begot
Abel. Ngaye Murunzi.
He's a shepherd.
Ngabuoza alibua.
When you're born.
Uta alibua mu nursery.
You are taken in the nursery.
No zuri wa chori.
You discovered who you are.
Right
from your birth, after you breastfeed, and they say the brains have grown, they can begin to function. They enter you in nursery.
Nursery
would have been a school leading the seers, the visionaries. Yes, the seers, the visionaries. Visionaries. Those who can see this child, who are they?
Engineer.
Engineers. They have categories. Is he of the buildings or the roads?
Musawo.
The doctor.
Wabisoro.
Of the birds, the humans. Is it the army officer? You know, doctors of the army, they are different from doctors who treat the usual people. You know, in the army, they can inject you in the wound. That doctor must have that talent of being the army officer. Yes. As you see, Genesis chapter 4.
Cain
was born a farmer. Abel is a shepherd. And they discovered them in their childhood. And they grew in that line.
Kati.
Now,
nursery schools.
Would have gone there to study writing.
Kuyiga kusoma,
learning how to read.
Okubara,
counting.
Kuyiga kunimi,
and learning of language, different languages.
The visionaries monitor us.
The seers. Yes.
The visionaries.
They monitor us, see where do we fall. Visionaries in Luke chapter 2. They were in the church.
Era Yesu byazali
when Jesus was born.
Ne bagamba,
and they say,
onatekeddwa
awo. Has been set up. This one has been set up for the falling of many and the raising of many to bring light to the Gentiles. They have brought a baby. They found seers there.
Basimoni.
The Simeons. The Ananias. And
their
seers.
When
they birth the child, they say,
those are ones
in the nursery.
Nursery
in Africa.
Uganda.
Mostly in Uganda.
Oh, you
wonder so much.
You
find there.
These
people there. Seeking for money.
Here in Africa.
And you make children wake up early.
They are not
initiated night and day. They wake up very early in the morning.
They begin to clothe naked
in the day and they think it's night because they have not yet had a sense to see.
Mwana mfuchi agena kusomero sawa sata.
They go to school at the third hour of the day. And they have slept very well, memory settled.
Kusawa msambu.
In the seventh hour.
Nanyuka.
And they come back home. They go back home, they play around, they rest.
At
the second hour of the morning, yes.
Gini kusumirao.
Ni
uno kuwa bia musumisi ratu bina makuru. Mutu kweza nyo, mutu pakira nyo.
Elate
vikura nyo makuru.
You pack as much, it does not make meaning.
Mutu kuya.
You make us weary.
Tatucha asobora kuyia.
No more can invent anything.
Bungo bukohu.
The mind is weary.
Mwana ageno furumo kusuma.
The child move out of school.
Amala ku primary nga yagala kuba.
Finish primary, they want to steal. Anything in the head which can invent to bring money. They plan to steal.
So primary nursery and the wit.
So nursery would have been like that.
To soma kubara kuandika kusoma.
That they counting, writing and reading.
Kuyiga nimi endarezina tugasa.
Other languages which will help us.
Nawe baturaba.
As they see. And sports.
Tuguawa.
Where do we fall?
Tuli barimi.
Are we farmers?
Abachi.
Of what?
Tuli barunzi.
Are we shepherds?
Wa.
Where?
Tuli basubuzi.
Are we
tutia.
People? How?
Na yen kugambia.
But I tell you.
Tugendo veyo.
As we go from there.
Na wakutiki dechotari.
And they have graduated you in what you are not.
Simanyo baba tutikira wocha atau. Munasari.
They graduate children in nursery.
Kwangu graduating amuchi.
You graduating something. Yes.
Katifu twandi genzo yingira primary.
As we have entered primary.
Napa tusimba ntikatiyo not mutegedde.
This we have discovered this child.
Asimbi duano.
They are planted here.
Ngao msau.
As a doctor.
Katifu agara muwa skills and experience.
Give skills and experience to them.
And we
have primary still seeking where we fall. For you can't appear in nursery. You put a seed there.
Ojizure.
You discover it.
Obaya mboga.
Whether it's of the cabbage.
Obaya nyanya.
Or tomato.
Obaya mvure.
Or it's of the eucalyptus.
You
know, discovered you plant it. They get us from nursery. Before they know who we are and they plant us in primary. Where we have to get ranks.
What
they have planted us in.
Get
from nursery to primary. Put us in the first fruits. Is it not that?
Era tu handigenzo soma primary one.
Go study primary one.
Nguvayo nilanka isoka mchilawe chono kuitibwa.
Come up
with talanta.
First rank in your gifts and the calling and talents.
Wanga tu handigenzo funa skills and experience.
Go to get skills and experience.
Chiche vaita skill.
What do they call skill?
Omuntu wafuna skill.
The person gets skill.
Aba afunya amagezi age yongero kuvunura.
They have gotten wisdom which moves to interpret. The work of their gift and the calling. And they can interpret. They get skill in understanding.
And
they can explain and reason. The works of their gift and the calling. When they reach
the,
explain and reason, they can create something. That if I join this and I join the other, I get out
this.
That's one who explains and reasons.
Hallelujah.
Hallelujah.
Yandigeze ayongere ko moyo wo kutesha.
God add on spirit of counsel.
Umoyo wo kupulaninga kale.
Spirit of planning.
Wo kulungamia.
Of the inspiration.
Ngaina great inspiration is
they have great inspiration.
Of all seasons.
We will be on now.
Ngasubura ukubaka ebitonde bwe byebirone ebiseera
ebyenjawulo in different time and seasons.
Bweba simu,
if it's a phone,
yatandikira ku eri ekyajingira ku gundi kuki bazandikanga musana
they began with the solar. Yes,
naja upgrading and inspiration is a season.
Inspiration of different seasons
ezo skills ezo zitugamba ku
kills are what we speak of.
skills and experience.
Skills and experience.
Chitegeza bino singa afuna skills zino.
It means if they get the skills.
In primary one. Waingira primary two afuna experience.
Primary two they get experience in them.
Ngagenzo funo moyo wa amani.
And I go get speed of power.
Skills in spirit of might.
Skills in the spirit of mighty.
The spirit of potential.
The spirit of potential.
Ability.
Different abilities in your gift and calling.
Ngosobola okweyongerayongera konoga kati nakitandise kulevenu kati kyongera kuwundala.
On this level, I credit on the other.
Ngolina amanya agateekawo ebintu ebyenjawo.
You have power put in place different things.
We know obusobozi.
You have ability.
Twandigenze funa skills and experience mukumanya.
Skills and experience in knowledge.
Mukufuna omusana gw'okumanya.
Getting light of knowledge.
Olina okuwolesebwa n'okubikkulirwa.
Have the vision and revelation.
Emirimu egy'enjawulo mu talanta yo.
Different work in your talent.
Mu kirabo n'okuyitibwa.
Your gifts and calling.
Ngolina okuwolesebwa kunene nnyo.
Have the great vision.
Mugamba bwe nva ku gaali nga nkola piki. Nva ku piki ngenda ku motoka, nva ku motoka.
Bike from the car.
Eya gears ngenda ku automatic.
Ngomba
ku automatic ngankola ezinywa amazzi.
Ngomba
ku ezinywa amazzi ngankola ezifu ezinywa empewo.
Water with you upgrade.
Ukuri siwa kugamba.
And the vision keeps moving on.
Neba nangi.
But brethren.
Autoandigenzi yokusoma kufura moyo wako tya mukama yatuwe ebirabo. No kuyitibwa.
Had a great spirit of fear of God.
Ate buli yandi tweyongedde kutya mukama amagezi mugandi yongedenga.
Increase the fear of God, wisdom will increase.
Mukama nga akubikulira technology we mumya yandise mu 13.
God review technology which would come in the 3000.
No mukola lero.
You do it today.
Kubanga ayongera mkutia mukama amagezi gakola
ki? Of God wisdom.
Mukasu kerage yongera.
Begin
kutya mukama okumanya mwe kweyongera
yongera okwolesi. Increasing.
Wow. Autwande badde tuli kusomero naye nakuzino batuliwa.
How here you wonder where we are.
Nadala mu Africa
wa. Mostly in Africa.
Ate Uganda.
And right in Uganda.
Manye Uganda ye wali levels zizo okusomenyi.
You know Uganda is where there are many levels of study.
Nasari ate mu nasari muli mu
top. Nasari in the nasari they stop middle.
Middle top awo no chasuma.
All through your studying nasari.
Nasari sibo balinamu.
Nasari they have.
Balinamu nasari. Balinamu middle.
Balinamu
baby middle.
And top.
Yee. Botu kam primary. Not what a primary.
You move to 7 primaries.
Levels is odna.
All levels.
Botu kam secondary.
When you reach secondary.
What are all level?
There's all level. Ordinary level.
Yee.
Yes.
Wakata andikiriza.
Just begun.
Olusomea emyaka now.
You started 4 years there. Ordinary level.
Iyee. Atabu omara.
And when you finish.
Gundi erevo.
Go to advanced level.
Nusoka ato vugawe emyaka ebiri.
Move 2 more years.
Nganevita uwebie yongere obunji.
The books increase in number.
Ngoko wa obwongo.
Get weary in mind.
Ngamburi kuminabili.
Ecclesiastes 12 verse 12
say,
study of many books, where is the mind?
When
you move from there,
university,
and you go to university, 3 to 5 years, move out without skills,
experience.
Don't have experience of anything.
Skills.
And a person without skills,
you
have no vision, neither in a dream. Now live.
See ya. Uraba au.
Are you seeing there?
Umani re rompiseno went to miyemuko.
They have passed here. We converse. As they work on this machine. Yes.
Ania to go ba.
Who is chasing us?
Tewali.
No one.
Lucifer would
have chased us, they chased him from heaven.
And
they gave us power, chased him from this earth. Matthew 10, verse 1.
Hallelujah.
Hallelujah.
But
don't have skill in any of your studying. Don't have any dream, neither a vision.
Ondegede bulungi.
You understood me well.
Katunyumiye muko wano ku nsonga eno. Nawe ogitegeere muko obuziba.
You understand in the depth.
Mu Daniel sura so konywe 17.
In Daniel 1 verse 70.
Agamba bwati.
He says like this.
Daniel sura so ka nolinyiro 17.
Daniel chapter 1 verse 17.
Daniel sura so ka olinyiro 17.
Daniel chapter 1 verse 17.
Naye abavubuka abo abana Katonda Soma Daniel esula esooka olunyiro 17.
Daniel chapter 1 verse 17.
Naye abavubuka abo abana Katonda n'abawa okumanya n'okutegeera mu kuyiga kwonna n'amagezi. Daniel n'aba mukabakaba mu kwolesebwa kwonna ne mu birooto.
As for this for young men, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Yes. You correct the Luganda Bibles. These four young men, God gave them knowledge and skill in all learning. See, in all their learning, they went to get knowledge and skill.
Skill.
Something we call skill. It enters in knowledge.
Skill.
Skill.
Its
ability, potential. Yes.
Mukusoma kwawe tabamara budde mukusoma.
Bomukusoma. In their study, bagenda kufuna ki? They went to get knowledge and skill. Have you understood it?
And for these four young men, God gave them knowledge and skill in all learning. And we
Kumanya no manyivu mukuyiga kwona.
And wisdom.
Namagesi. Yes.
And Daniel had understanding in all visions and dreams.
Era Daniel naba no kutegera. He wasn't crafty.
Yalino kutegera okulizoninga okunyonyola n'okulizoninga.
Explaining and reasoning.
Mukwole sewa kuna.
All visions.
Nibiroto.
And dreams.
Chitegeza omuntu.
It means a person.
Uwo kuva kubutobo mwana bwagenda mu nursery.
Child will go to nursery.
Okusoma.
To study.
Aba agenze funa skills.
They are going there to get skills.
And experience. Kati munasale skill jaso kufuna.
Nasale the skill they first get.
Ya kumanya chirabo cheno okuyitibwa.
You know their gift and calling or talent. You call it the talent.
Undegede bulungi.
Have you understood me?
Era agendo vayo.
That they move from there.
Ngajimanyi.
And they know it.
Ngamanyo okubara.
They know how to count.
Amanyo okuandika.
They know how to write.
Amanyo okusoma.
They know how to read.
Hallelujah.
Hallelujah. And I have learned the languages there.
International.
Mostly the international. Including English.
French.
French.
Noruswahili.
Swahili.
Noruarab.
Arab.
Hallelujah.
Hallelujah.
Ate bwomanyira ko noru China.
You know the Chinese.
Mukisera kino obori wa kabinyo.
This season then you are on market.
Kubanga enatu rufuka superpower. Olimirwa yo rubone wana.
Power in language the Chinese spread everywhere.
Hallelujah.
Hallelujah.
Kati chibi bomanyi bova kastroso katwage ndo furu mawo.
As we move from there.
Naba mutwage ndo kuva.
Some of us came from
ko university.
University.
Ngati tuna skills.
We don't have skills in anything.
Chitege kati twa ina na biroto.
We did have dreams.
Wado kuri simo. Chiche tuli chetuge chetuli.
What we are.
Ne chetuli no kurabisa
munsi. What we are to manifest.
Kwabo obane chiroto.
If you have a dream.
No chiza mkuri simo.
Put it in the vision.
Ukitu samu kuri bano chibikula.
Revelation you reveal it.
Nira babo vayo.
But see you come from there.
Ngato biri nebyo.
Don't have those.
Boys who are
chosen to be taken to
learn.
At the end of the
learning,
they move out having that.
These
many books.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen. Boda yoko katono murunyiriri.
When you go back to verse 3 and
4, he says, Jesus, as they were being chosen.
Daniel chapter 1, verse
3.
Kabaka n'agamba Aspenazi, omukulu w'abalaawe be, ayingize ku baana ba Isirayiri, ab'omu zzadde lya kabaka n'ery'abakungu.
And the king spoke unto Ashpenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's descendants, and of the princes.
Olinyolokuna.
Verse 4.
Abavubuka abataliko bulema, wabula abamaso amalungi, era abategeevu mu magezi gonna, era abalina obumanyirivu mu kutegeera, era abamanya ebiyigirizibwa, era abasaanira okuyimirira mu nnyumba ya Kabaka, era bayigirizenga amagezi n'Abakaludaaya n'olulimi lwabwe.
Young men in whom was no blemish, but handsome and skillful in all wisdom, and gifted in knowledge and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they made teach the learning and the language of the Chaldeans. Yes.
When
the persons give they say, it makes room for them.
They
see them with princesses. These had gifts and callings.
Gifted in knowledge.
Gifted in knowledge.
Those
who can stand before the king, this gift will make room for them. And they move to teach them that they choose out men. Handsome. Skillful in all wisdom.
Gifted in knowledge.
Gifted in knowledge.
Bategera science.
Understanding science.
Ngabarina ability.
In the had ability. To stand before the king's palace.
That
they may teach them.
Basome olimi lw'Abakaludaaya.
Learning and the language of the Chaldeans.
Okwongerayo ku level endala olina kuba ako skills era z'olina kukuwa.
Move you to another level, you must have skills they can upgrade.
Ate bwomali kubanga bwomali ufuna skills zizi.
After you get these skills,
mumulimu
in your work,
ogwebirabo byono okwitwa ku
mubiri, and the callings in the flesh,
ogajite talent,
the talent
na skills za magezi,
have skills of wisdom,
kutegera
understanding,
okuteesa okuleta okulunga myokwenja wulo,
also bring different inspirations,
amanyi potentials enja wulo mulimu gwo,
potential in your work,
okumanya
knowledge,
okwolesebwa n'okubikulirwa,
vision and revelation
mu mulimu gwo,
in your work,
oyina okutya Mukama,
and you have the fear of God,
okwongerako ku magezi n'okutegeera bulijjo n'okumanya,
wisdom, understanding and knowledge always,
n'omwoyo wa Mukama,
in the spirit of the Lord,
oliwoyeresa ekitiibwa kye,
we show his glory
mu birabo byo n'okuyitibwa eby'omubiri,
in your natural gifts and the callings,
zitu talents zo, akwongera buwongezi,
he keeps adding you.
Yateeka esiga y'ekirabo ekyo muggu,
ajinkulizinga of that gift in you, increases it.
Alleluia.
Alleluia.
Amen. Kati wandigenze nga mu primary,
you'd have gone into primary too.
Ngogenze kufuna experience.
You're going to get experience.
Mu skills zo.
On your skills.
Grade endala.
Another grade.
Au tuba tugamba.
Right there we
say. Atuna ali mu skill grade wait ne
wait. This one is in skill this and this grade.
Kati ayingide mu experience grade yo.
Entered experience in another grade.
Naye ky'obeera okola.
But what you're doing.
Kiba ky'amaanyi.
It's so powerful.
Manya abantu abatalina gundi abatalina experience,
you know, people without experience
babira hopeless,
they are hopeless, they have tibaina subi
yirabu ofuruma,
when you move
utambura bwogeno saumiri omulimu ngabagamba,
when you go ask for jobs and they say
experience ya myaka
ebiri kuita, how many years, 2 to 5,
so you will remove hopeless without experience, tolina subi yafuna mulimu ne wakuba dokoro omulimu,
get a job neither create one.
Abantu abataina
experience. People without experience.
People
from skills into experience.
They
have no hope. Africa, we have many people without hope. It's hopeless.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let's say
we're not going to the heavenly journey. All this came from the heavenly journey.
Amen.
Because we passed here today. Preparing for tomorrow, proceed on with the heavenly journey. Yes.
You don't want to
appear hopeless.
In
Romans 5 verse 4.
People without experience are hopeless.
To abatina experience the baba na subi.
Kadi sumetu bulile.
Abalumi esula yakutano.
Romans chapter 5, verse 4.
Nate okugumikiriza kuleta okukemebwa. Nate okukemebwa.
Siku kemebwa.
And patience brings experience. And experience, hope. Yes.
Obumanyirivu.
Experience.
Bulete subi.
Brings hope. If a person you have skills,
you can
be patient, say, let them add on me more experience. Yes. It gives you hope. Tomorrow I will manufacture a car. Different plans, as I sell them.
It's the
people without experience.
Body oppressed.
They are hopeless.
That's why in Africa we have many oppressed people. In
Africa, we never to manage
to survive. Because these people, when they went to school, they went not knowing their gifts and callings.
Call them the talent.
Call them the talent.
Ne wakubade yibaiti dua kola.
So we went to study for all that long time.
Katwa gendo somi bangeri
yonna. From nursery.
Kuba nursery.
Nursery having.
Nursery ne miyakesatu.
Middle,
baby class, middle,
and top. From there,
Okuvao,
primary, with 7 levels.
Levels musanvu.
Still, we are seeking for our talents.
Tuchano nya talents zafi, miyake jukumi.
We are seeking for our gifts and callings.
Tuno nya bilabo na kuiti wako afe.
In the flesh,
mumubiri.
Call them the talents.
Be the talents.
Then from primary, okay, after 7 years,
primary,
we go for secondary.
Okay, number secondary.
Or level. Ordinary level. Yes.
Yes.
4 years.
Miakena.
Not knowing our talents.
Talents
we are still seeking for the gifts and callings.
Yes.
Still in all level.
We're on ordinary level.
After that, we continue with
advanced level.
Secondary.
Secondary still.
2 years.
Miaka mbili.
Not knowing the gifts and callings.
We are still
looking for them.
To Chabinonya.
In Uganda.
Uganda.
By then you will be having how many subjects?
Five
subjects.
A level. Five. Four.
Yes. From there, then you go to university.
Uganda university.
You pick two of them.
Jacob Biri.
Or three.
Or Basatu.
Still, you have not yet discovered your gift and calling. The talents. You are still continuing in university.
University or no, yeah.
At least in university, they can now you are a politician.
Back up, only politician.
For all that long, without any skill.
But
in university, I realize I'm a politician.
Politician.
Now I'm an engineer. In university.
But the engineer in university which they get there.
The thing which I was supposed to understand or to know in the nursery. I get to realize my gift and calling, my talent in university.
Talent young in university.
And I think not even a career talent.
I think a silly clear na bulungi talent. Sina jizula bulungi.
But just because my parents wanted me to be a doctor.
Pazate bagibaya galamberi musao.
Oh,
just because politics was the
politics
was earning much.
Yali atunda nyo mbisere byongafuna.
So tuingilia byobufuza.
Enter politics.
Nova yo.
Move from there.
Ni banangi.
My God.
3 to 5 years.
Yake satu kwetano.
Nova yonga toina skill
ne. Don't have a single skill.
Toina experience.
Don't have experience in anything.
Guri hopeless.
You are hopeless.
No yambaringa tona masuti no
tangure no ne. And the suits move up and down.
Eyandi vudeyo.
One would have come from there.
Nga yeguo muku batonda we emirimu.
One of people who create jobs around.
Nga yeguo muku batonda ebintu ebipya.
One of people who invent new things.
Ebiyangu yokura akura nyensi.
Quickly developed nation.
Uvayo nga ononya ense kura akura nyensi.
Come out, you moved.
Ngono nyensi ye kukura akura
nyensi. Seek for your nation to develop you.
Wazari wakura chimunse.
You were born to do what in that country.
Ye kukura akura nyoboji kura akura
nyensi. Develop you, develop it.
Ense tariko bantu terimibwa.
A nation without people, it cannot be built.
Abantu baji tekebwa mu kujiri mana kujiku mana kujikura akura
nyensi. People were put there to till it and keep it and to develop it.
So see kura kura.
Not it to develop them.
Kubanga yo ina materials yena.
It has all the materials.
Katifibatu webirabu no kuiti watu kwa materials yena.
Gifts and callings use all material in there.
Suburu jikura kura nyanga
wetu gamba. Develop it as we say.
Antuge no kujanga. Tulaba wewe sikonachi.
Come, we see bush around.
This
land is not, this nation is not developed.
That
nation developed, but people there are not developed in the heads.
Instead, in Azabu Mutake, Oligamo Temple Nakura,
gold in the ground,
silver,
all type of food in the ground.
Ugamo Temple is still Nakura.
How say the world, that nation is not developed? Let me tell you.
Uganda,
Uganda as the nation. It's called the Pearl of Africa. The Pearl of Africa. It already developed as a nation.
It
has gold. But the people there.
Tebaina skills and experience.
Don't have skills and experience to use those riches that they set in place things for themselves that they call developments. Roads,
masons,
mansions, yes,
skyscrapers,
does nice roads.
That is
why
we call
development in the mankind.
Creating
different companies. Which can use riches of that nation to get out what we need to use as people. Have you seen trouble there? And then we study.
Government's
not given us jobs.
Government
too has problems. Them too have no jobs. For you are the real government. You have to create jobs. And our leaders, they guide them.
Let's
guide them not to give us jobs.
Amen.
Have you understood that? The leaders in our government, we, they are there to guide us.
Put their
laws not to intervene in others' affairs. Get tax to help those who
cannot
cover themselves and those who cannot sustain themselves. Put their things to use of all. They all, like roads.
Don't
have gifts and callings or
talents.
Or you have them.
Skills and experience.
You have not skills and experience.
You
cannot create new work.
Cannot create
new business, that technology.
Government.
Jobs in our government, for we are the government. Then our leaders to guide them. As they get tax from us,
that
set in place things to be used generally. Maybe you give me be a president.
But that is Paul. Me, I'm the teaching priest of the Lord.
Amen.
Me too, I'm here to move teach our leaders.
Wow.
That I can represent the high place on the first level, the Father above all the heavens, God will teach how to profit. Represent the high priest on the second level, God the Word, the Son Jesus Christ.
He said
we go make all nations disciples. People learned.
They have
skills and experience in the spiritual gifts, also prophets and the others, and the natural gifts,
the talents.
Have you seen there? See when
we
moved out and we are hopeless?
Yeah.
My God. Let me see you started nursery. Lift your hands. You came out, you are what? Did you understand your talent? Your gifted calling? And it works how they are? Let me see you started primary.
1 to 7.
You start primary. Lift your hands.
Primary.
You started it. We all started primary.
And
those who started it from home. Parents had no school fees. And they taught us from home.
Student
count from 100. We learned it from home. Parents were teaching us. I'm not saying don't take
school.
There are those who had failed.
Until
government came to put their schools. Universal. I'm not going to those things. Because those there perhaps, we have rebel teachers there.
Hallelujah.
Started secondary. How many? You lift your hand.
Oh, and A level.
Came out, you discovered your what? A doctor or what?
Those
who went to institution level.
Level 64
to institution.
Ordinary and advanced levels.
You moved to institution.
See
those who move to university. You came out, you are what?
Hopeless.
Some we had a tad of books.
Universities. It was
we did go to university, we moved elsewhere. Still we came out hopeless. Lost all their souls. And the jaws fell in. Clothing got tired and old. We are seeking for jobs. Being at school and you're seeking jobs from those illiterates.
So for that reason, that's why most of the Africans are hopeless. And their hope is in those countries of the whites. Not in them.
Simobo. Before they came for you in slave trade,
this
time you take yourselves into slave trade. Before they lie to us with mirrors, you see yourself and you fear. Mirror.
nibaleta endabirwamu nebatwala zaabu.
A mirror they took gold.
Namasanga genjufu.
And ivory.
Nawe nebakutwalirako.
You too they took you.
Ngolaba omuntu akola ekintu kyeweerabamu.
A person make something you see yourself through.
Yetaaga okuweereza.
They need to be served.
Neweerabira nti ne mumazzi osobola okuweerabamu.
Lwaki tewaweerezaamu Katonda? Eyatonda
amazzi ge wali weerabamu ennaku
zonna.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Nayenga kwegamba.
Now to say.
Department y'ebyokusoma.
This Department of Education.
Ebyokusoma bwa Katonda.
Godly Education Department.
Bwekolamu ne department y'ebirabo n'okugitibwa.
It works together with Department of Gifts and Callings.
Yetuita talanta.
Those we call talents.
Basobola okuzza obujja.
They can revive the education.
Tusobola okukola okuddizibwa obujja mu by'okusoma.
We can do revival in education.
N'okuzza obujja ebyokusoma byonna.
And revival of the education.
Nti bali ab'ebirabo n'okugitibwa.
That those of the gifts and the callings.
Be bavunaanyizibwa ku nursery studies. Nursery levels.
The three nursery levels.
Baby, middle, and top.
Baby, middle, and top.
Yandi badde kitongole kirala.
Would have been enough organization in the world.
Ngaba kiri manga gabazungu.
As it's in the Western nations.
Ye bali gye bakutwala ne bazuula kyoli.
Take you discover who you are.
Kitongole kyetaaga kuteekawo.
Organization needs to be set up.
Kati kyandi kwataganya ne kitongole ky'ebyokusoma.
That will connect with the education departments.
Ne basettinga syllabus okusinziira ku birabo n'okuyitibwa.
And they set syllabus according to gifts and callings.
Zite talanta.
Hold them talents.
Basettinga curriculum ne syllabus okusinziira ku ebyo.
Curriculum and syllabus basing on that.
Nga bisobola okuwa skills.
And they can equip skills.
Ne experience.
And experience.
Mu talanta z'abantu ez'enjawulo.
Different talents of people.
Biyita ebirabo n'okuyitibwa eby'omubiri.
Call them nature gifts and callings.
Era twandiseguliza mangu okutuula n'abalangira.
It would have made room for us to sit with princesses.
Naye okubeera ng'oli hopeless bannange.
But to appear hopeless.
Kyovula mu Africa balowooza.
That's why in Africa they say.
Nti abantu baagala nnyo Katonda.
That people love God so much.
Naye abantu. Mu Africa bali hopeless kati bagenda eri Katonda bafuna essuubi.
They are hopeless so they run to God to get hope.
Era sibanja abali mu kukungaana.
And not many in the governance.
Mu madini ne mu nzikiriza.
In religions and beliefs.
Ne mborokozi.
And salvation.
Abaliyo lwa kumanya Katonda.
And they are there to know God.
Many of them are hopeless in Africa.
Tebalina ssuubi mu Africa.
So they are there to pray to receive hope from the Lord.
Kusaba kufuna ssuubi kuva mu eri Mukama.
Yesu ngarwachi.
The reason why.
Singa bafuna abateeka mu senti.
If they get people.
Bajja yo mululu gonna.
Most of them they get all the grit out.
Nibakulaga ne Katonda sibuli jogo balike nyo.
All long they've been on God.
Kubanga gwomuruza.
For you think.
Africa ay batendereza nyo mukama.
Africa they praise God so much.
Naye atenda alabe motoka je baleta.
While praising they see a car they bring to them and they are rejoicing. The house God is building for them.
Boyagaro kakasa gwe barabe bambara.
If you want to prove see the way they clothe.
Nabe bikorwa byabwe.
Look at their actions.
Ojaka kasanga tebati akatunda.
Prove they do not fear God.
Eje bali basaba.
They are out praying.
These are many of them oppressed.
Banji bantu tebali na subi.
They pray from morning to evening.
Basaba okuva kumacha paka kaungezi paka kumacha.
Morning glory, evening
glory.
Lunch hour.
Lunch hour.
Evening glory.
Evening glory.
Try to look for the hope.
Bagizako kunonya subi.
So not that all of them were praying in Africa.
Zero kumati bona
in churches as you call them.
Era bali makanisa ngayo mugaita.
They are looking for God.
Nti banonya mukama.
No.
Neda.
They are looking for job from outside countries.
Banonya mirimo kuva mawanga ge wabwero.
Yes Lord, when do you take me outside?
Mukama otwa na dimba wanga.
You told us we shall
to gamba.
So we have many of them hopeless Africans
ngati vaina subi banji
because they have no skills.
Vanga tivaina skills
in what
muchi.
Most of them they don't know even their gifts and callings.
Vanga tivamanyina bilabo na kuitiwa
kwa they don't know their talents.
Vamanyi talents zawe
bandi bade basobodo ogena masomero bafune skills and experience mbirabe byo nokuyitibwa
experience those gifts and callings
basobola okuba ne subi
that they made half hope
kati tubala abakunganye mu makunganye
we see them gathered in synagogues
agama dini ne
skills of religions and beliefs even this salvation. We think they seek for God. How many know him? All those years they seek him. What do they know of him? Have they ever seen him or they have never seen him? Needs you look for him for how long to see him? But when they get a car or a house, they come tell you, the Lord arose for me, I saw him.
Nga afunye nyumba
emotoka
rumanya bulijjo kyanoonya abooluganda Yesu yebazibu mukama yanviiriddeyo nafunye omulimu mwami bulijjo munoonya
Hallelujah.
So abazungu bulijjo babamanyi.
So the whites always know.
Abafrika bali Katonda kati.
Africans are right on God.
Banoonya Katonda.
They are seeking God. Bakungana
nyo.
They gather so much.
No, Europeans are all whites.
Abazungu.
We are hopeless Africans.
Fetuli bafrika. Fetuli na subi.
The kind of education system you set here in Africa.
Education system jemwateka kubafrika.
Itatuwa the skill you know and experience.
Never give us any skill other than an experience. And when they steal from you, mostly you seeking for God.
You come helping oppressed people. So continue to help them until when you will give them hope. Because they are going to use what you have given them to finish them and look for you again.
Bagenda kosa byabawadde babimalewo baddemba banonyi.
Wow. Pastor Africa.
In African pastors, when they get any connection with the whites, they see God has come down, they sought for. That's why they made behaviors in them they cannot refuse.
Listen,
they see a white, they see hope.
Not
that in them there's no gift and calling.
But
this wrong education
turned
them to hopeless people.
Kati
they seek for hope, they seek for things they expect to be hope to them.
When
they are given money for offerings, they do other things. All the time they have spent, they have been waiting for
something.
That pastor
does not fast,
that they
have seen God.
It's something they fast for. When they see it, they will say God has come.
They
forget Acts 17.
3:28
Our God is not equal to gold and silver. When you see gold and silver, that you've seen God.
But
when they see it, the Lord has arisen to them. They get a car, they say, that BMW.
BMW.
And God has said, this person is my son. That one you know with the name beginning with B. B is my name.
B is my son.
When
you
see B,
Alaba,
what? You see his name B there on that car. He puts
Bugembe.
Bugembe.
Ani?
Who?
Bujingo.
Boo.
M bwajiraba mai.
When they see M mwana.
Naraba
W mwana.
Mwana wangi katonda yachi
God has spoken it.
Hallelujah.
Hallelujah.
Can you believe we are not oppressed here?
But the tweet, see, but the tweet about what they are not one.
That's why we are those two heavenly government on the earth.
And that's why we are government since the Ezekiel Birikunsi.
We are government is a katunda ebiri Ezomugurukunsi.
We have the two gods heavenly governments on the earth.
Government ya katunda Ezomugurukunsi.
God is heavenly government on the earth.
A department munana.
With 8 departments.
Ezikora mukanisa.
Which works within church.
Atindu bena government ya katunda government Ezomunsi.
And we have God is government in the governments of the world.
Ina department ziringeze Ezomunsi.
As departments just like those of the world.
Okuri department yebirabo nokuyitibwa.
There is department of the natural gifts and callings.
Zite talents.
Call them talents.
Okusobola okuriviving ebirabo nokuyitibwa.
Be able to revive gifts and callings.
Zite talents zabantu.
Call them talents of people.
Kati abali nebirabo ebyo abalabi.
The seers. Abayingira
mu kirabo chobwa visioner.
Who enter give to the visioner.
Oba visionaries.
The visionaries.
Tugenda bategekereyo.
We are going to order them from there.
Atuyambe ko basasuruwengo wo mulimu ogwo abalaba bannabo.
For that work as they spot talents of others.
Kati abo bajjo okumanya.
Those one will know.
Nti abagenda mu department yokubiri.
Those going the second department.
Yebyo obufuzi byobwakatonda.
Of the godly political sector.
Abagenda okuriviving ebyobufuzi ebyomu.
Those revive politics of the world.
Waliwo ne department yebyenfuna byebwakatonda.
The godly economic department.
Abagenda okuriviving ebyenfuna.
Those revive the economic sector of the world.
Kitegeza tugenda kuba tubazudde buli omu.
We should have discovered each one of them.
Kati revival yebyintu bino nyangu nnyo.
Revival of these things is so easy within us.
Era revival yebintu byonna ebyomuggulu.
Revival of all things of heaven.
N'ebyokunsi.
And of the earth.
Okusinga ennyo bwe tugamba ebyokunsi.
Mostly we say of the earth.
Government ya katonda mu government z'abaana b'abantu yegenda bi reviving.
Government the governments of the sons of men is what to revive them.
Tuna department ebyobulamu byobwa katonda.
Godly healthy departments.
Okuzze obujja ebyobulamu ebyomunsi.
Revive the healthy sector of the world.
Tuna department ebyokusoma.
We have the godly education departments.
Abagenda okurivivinga curriculum.
Those revive the educational curriculum.
Ne syllabus.
With the syllabus.
Okuziteekanga ebirabo n'okuyitibwa ziyite talent
zaba. Set them as the gifts and callings or the talents of the people.
Tuna department yebyenkolagana ebyobwa katonda.
The godly social sector of God. The godly social sector.
Abagenda okutuyambako okuriviinga zi UN.
Those who help us revive the UN.
Okwasaganya ensi mu bumu.
Connecting nations in unity.
Tuvemu enjawukana n'entalo z'amawanga.
And we set up divisions and wars of nations and tribes.
Kubanga tulina kitaffe omuyo yali mu
ggulu. We have our one Father in heaven.
Era kiki ekitulwanya?
And why do we fight among each other?
Hallelujah.
Hallelujah.
Mina department ya games, music and sports omunsi.
Ewa katonda. Godly games, music and sports.
Sumba Shalom juzi yawereza.
That Pastor Shalom ministered through last time.
Soburu okuzza obujja ennyimba eziyigiriza.
To revive songs which instruct.
Ezibuulirira.
Those which teach.
N'ezomukwana ezobwa katonda.
And the love songs of God.
Waliwo kino kye bayita katemba games.
This they call games.
Okuwulisa.
Demonstrations in drama.
Nakyo kizibwe bujja.
That will be revived.
Naye ng'ate eneye ebyokusoma nkulu nnyo kuba yerina okusomesa obulungi.
Yet this education sector is important. It's one to teach all this.
Nga bakwatagana n'eri ey'ebirabo n'okuyitibwa.
Connecting with one of the gifts and the callings.
Binyo kubanga tusomye.
It's so bad we've started.
Tugenda okusoma nga tugenze kufuna skills.
Go study, we're not going to get skills.
Mu magezi olw'okuvuunula.
In the wisdom to interpret.
Mu kutegeera olw'okunyonnyola n'okulizoninga.
Understanding to explain and to reason.
mukutesa
in counsel
okufuna okulungamya okwebiro byonna
to get inspiration of all seasons
funa amanyi
to get power
obusobozi obwenjawulo
different potential and ability
mutalanta zaffe
in our talents
yitokula ebirabo n'okuyitibwa ebyomubiri
natural gifts and callings
funa okumanya
you get knowledge
nabwe tugamba key is what knowledge is the key
as we say okumanya kyekisumuluzo
wetugenda eri okusoma
when we go out to study
lwaki yitibwa ekisumuluzo
why called the key
pange ofunayo okuwulira omusana gw'okubikuwulisibwa
get the light of the vision
n'okubikulirwa mu talanta yo
to be revealed in your talents
tiyite ekirabo n'okuyitibwa ebyomubiri
call it the natural gift and the calling
oba dokita oba n'okuwulisibwa kunene nnyo
doctor you have a great vision
okusukka okujjanjaba obujjanjabi
exceeds just treating
naye n'okuyingira mu kukola eddagala
to enter making medicine
n'okola ebitundu by'omubiri ebifudde
and making a body parts which have tried to spoil
kwegambanga kinene nnyo
that's a big vision
funa skills mukutya mukama
get skills in the fear of God
wokakasanga magezi geyongedde
where you prove wisdom is increased
ukutegera kweyongedde
understanding is increased
ukutesha kuito okurungamya kwebiro byonna muri talent iyo
call it inspiration of all seasons in your talents
amanyi geyongera
and the power increases
nokumanya kweyongera
knowledge increases
moyo wa mukama nga atula mu bantu
the spirit of God sits in the people
birabo byabwe n'okuyitibwa ziti talents zabwe
they give the callings called them talents
abasobola okuwulisa okubeera okwa Katonda
they can show the presence of God
bagenda okuva mu nasaru kuyingira primary nga batandika funa skills
from nasaru to primary they begin to get skills
tugenda okugamba nti bayingidde secondary
as we say they have entered secondary
nga bali mu more skills
and in more acquiring more skills
ba professors nga bwe tugenda mu universities institutions and universities
institutions universities
ba batu bateka kulanka professor 1 professor 2
ranks professor 1 professor 2
mimuja ba is eminence
where cometh the is eminence
but great thinkers
the great thinkers
omanyi walwa amadala gatalabikana munsi
the levels which never appear much in the world
ngaba great thinkers
like the great thinkers
the wise men
the wise men
understanding women and men
understanding
izo level kati twazi vako munsi
we left those levels on this world
ubura nakugagwe bobo wakananga sage na murugendo lwa guru
so if you argue that it is going the heavenly journey
ubigirizwa byo nokuva ku nsipaka muguri yonna
it taught all from the earth through all the heavens
ne waguru we guri yonna
and above all the heavens
utandikwa ne nkome
the beginning and the end
yesinga ne waguru eri jana ensimpya
new heavens new earth
nokuyingira mbuta gwao
to enter everlasting
woba uruza kali service omese bukuita mu bible
if you think I was not taught them through the bible
nga tuna ntambuzi urugendo uru
God moved me that journey
ari kali ndowozo kuba great thinker kubanda ba
think me to be a great thinker because I see
kali usobola okulaba noganga ebirowozo bino bya manyi
I see these thoughts are powerful
yes bobo uliranga chikwaso bujjo kumbi to mutume
feel jealous call me an apostle
obaka bono obo musumba
all the priests call the pastor okay
wise man oba great thinker onjagali oba nsobola okugasa kati ense
and love me for I can profit the world
amen uliranga sija muita mutume
feel not call him apostle
sija muita kabona
I don't call him teaching priest
kulira binyesha
I feel I'm angered of that
sija muita musumba
I'm not calling pastor
obo musomisa
or teacher
oba nabbi
or prophets
kati gamba omukubasajja bitwetaga musa abagezi
of the wise men we made in the world
oba ba great thinkers we but
great thinkers
men of understanding
men of understanding
kuba ne bali abali mu Matayo sura ya 10
because in Matthew 2
bali basajja bagezigeza abetegereza ki
they were wise men
munyenye basobola kunkomerera olaga abantu Yesu
at the star at the end they showed Jesus to the people
ndi yazalidwa wano
he was born here
mwena babo bimugezi ranja mayizira nkulaga Yesu
oh be wise still I'll end up show you Jesus
oyaga ba magezi mbana baba
gives wisdom to the children of men
Simanyi munsi mwagala mbisiru.
Yeah, in the world you want foolish people there.
If you are ashamed to tell people
about the apostle or priest or the pastor,
tell
them I've got to hear from the wise man. He adds wisdom to me.
I've got
to hear from the great thinker.
They
are with great thoughts.
But
you too, if he is like that who gives him both thoughts, at the end we end up showing them God. Even scientists gaze into the stars,
and
they are not ones who created them.
They
have to tell us the one who created whom we have not yet understood. But at the end of it all, we would have gone to Nazareth. We would have gone to just meet seers, the visionaries,
to
spot our gifts and the callings, call them talents, and we are told to count and to write and to read and to learn different languages. We have moved to primary and we go get skills there.
An experience.
Don't appear hopeless as it is today.
Mostly in Africa. Basically, in Uganda. This
is the Pearl of Africa.
The Pearl of Africa's crown.
Call it the Pearl of Africa's crown.
There
is a crown.
This
is the King of Africa. Every king or every leader would have been an example. And we, as Uganda,
would
be an example to Africa and the entire world.
So much to it was the power of Africa's crown.
The power of Africa's crown.
Have
a crown of the king.
We are
called the King of Africa.
So
to be a king with shoes with holes.
Look,
all their roads with potholes. Those are the shoes. Look at all their trousers. Look at the buildings. All torn.
They
are not closed well. All the shirts are torn. Look at the works of their hands. Look at the head of the crown.
Mbako.
The crown was stolen from him. The King of Africa.
I know Kobecho Kurabe Kedi Africa.
Want to be an example of Africa and the entire world.
Bovera Kabaka Africa.
If you are King of Africa,
Vera Kabaka one season,
you are King of all nations.
Ransom Mutu Yatani Kiram Africa.
The reason man began in Africa.
Mainly East Africa.
Mainly in East Africa.
When in Uganda, what is the source of River
right
Nile?
In Uganda, at the source of the River Nile.
Amen. Nebo tunulira kabaka bwafana gana.
How the king look appears.
Chuvura ba muwado mi mumnene kabaka Uganda. Kabaka wa Africa nsi yona.
Great work you Uganda.
Odandike okudizibu obuja.
That you begin revival.
Okuzo obuja okwebintu byonna
mu nsi yona. Restoration of all things in their world.
Leave
the worldwide call.
He
called the foolish
to
so make them wise.
Amen. Once a king,
for Eyali Kabaka
can be a king again.
Asobolo kudemo bakabaka.
Sizengerozamwe.
Are those all your proverbs?
Yeah. Once a king can be what?
Yali kabaka. So we'll look at them over kabaka.
Hallelujah. Na yemu buri ze sule soka kumina mukaga ya gamba.
But Ecclesiastes 1 verse 16 says.
Buri ze sule soka nori nyore kumina mukaga.
Ecclesiastes chapter 1 verse 16.
Natesa no mutima gwange nze nganjogera nti laba nefunide amagezi manji okukira bonna abansoka mu Yerusalemi Wewawo, omutima gwange, gwalaba nnyo amagezi n'okumanya.
I communed with my own heart, saying, Lo, I have come to greatness, and have gotten more wisdom than all they that have been before me in Jerusalem. Yea, my heart had great experience of wisdom and knowledge. Yes.
Osobola okweyongera ng'ofuna great experience.
You can get great experience.
Mu magezi ng'ovuunula ebintu ebitayogerekeka.
Don't you interpret things which cannot be uttered.
Wano mu nsi nga baleeta ekyuma ekyakoledda mu myaka gwa mwaka ogusooka ogwa AD n'okitunuulira
n'okinnyonnyola
n'onnyonnyola nti ate bwe tukyadivansinga bwe
tutusobola
okufuna tekinologi wa
35
Experience in wisdom.
Great experience in
and
wisdom
knowledge.
And knowledge.
Ziba skills zo zeyongera.
Skills which increase.
Experience zeyongera.
Experience increasing.
But wandi badde tusoma bwe tuwandi badde.
The study would have been like that.
Nade tugenze mu primary.
And you're not going to primary.
Kuzura birawo byaffe na kuyitibwa zite talanta.
Baba gives calling the talents.
Netwandi vudde mu nursery.
But we left nursery.
Nga tugenda mu primary okwongera ofuna skills.
Primary to move get skills.
But wandi netweyongera ofuna experiences.
And move get experience.
Mu secondaries.
In secondaries.
Institutions.
Institutions.
And universities.
And universities.
So kikyetaagisa.
So it's still needed.
Okuzza obuggya ebyokusoma mu nsi.
To revive education in the world.
Kubanga okusomya ebitabo bingi kukooya amagezi.
That day of many books, where is the mind?
Nekiviirako obutayiiya mirimu mipya.
Cause not to invent new work.
Newankubadde okuyiiya ebintu ebipya ebikozesebwa mu nsi.
Neither to make innovations or new things done and used
in the world. Tusoma.
For we study.
Singa ebirabo byaffe n'okuyitibwa.
Not as our gifts and callings.
Ziyite talanta.
Call them talents.
Naye tusoma busomi.
But we just study.
Naddala mu Africa.
Mostly in Africa.
Okama atuwe ekisa ekikyusa.
God give us grace to change.
Nga bwakirabisizza.
As he manifested it.
Era leka naffe tukibikkulirwe.
Let us be revealed of it.
Mukama abampeere nnyo omukisa.
May God bless you.
Mwebale kujja.
Thank you for coming.
Amen.
Amen.